Unajua niligeuka bega kwa bus station.
Mm.
Sasa na mimi na ile mentality yangu ya racism,
mm.
nikakuwa mimi mweu.
Mm.
Itabidi ni avoid wase weupe as much as I can.
Mm.
Niombe wase wa black.
Mm.
So kila msem black nilikuwa naenda kwake black Americans.
Mm.
Wanasema zi buda mimi sina do. I don't have no money. Sasa nikasema ama
Ikonene. Episode 313 nikisema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na vile unacheki jo, saizi bado tuko Masai za Texas. Hii place naitwa nini?
Hapa tuko Grapevine.
Grapevine iko Dallas bado?
Yeah, Grapevine ni, it's an independent city tu kama Dallas.
Yeah.
Lakini sasa, cause Dallas ndio inajulikana sana, unaweza sema tu bado uko Dallas.
Yeah.
Lakini real sense uko Grapevine.
Okay. Kuzita tujaisikia tuke huko inje.
Ni city ndogo. Ni city iko na adabu zake kivyake, lakini ni ndogo kuliko kuliko Dallas.
Yeah, but kitu inanijaz na hii place ni vile like inanikalia ni kama ni place watu wako na kitu wanaishi huko ama.
Si ndio ulisikia nikisema iko na adabu zake?
Yeah, jo.
kuna adabu zake kiflani, so si hata Baduga ndala.
Yeah, alafu hii time tuko hapa kuna vile kuna wind mob sana, so tunahope itakuwa imeaffect sauti. Tuko tumekuja na my equipment hapo, tuka find out tuna need power kuzipa Ron. Alafu ikanikumbusha vile mwambia gatu jo, kikuwa hapa America especially, make sure umejichukulia zile ma power banks ziko hapa, ni affordable. I think kuna mpaka hata $100. Ukienda Kenya ndio utajua jo, haujui jo. Kenya ni expensive because there's hakuna kitu sutengeneza. But yeah, kuna shindwa tuko na nani, tuko na Brigadier Generali. Kuna wasa wengi anamjua juu ya stories za poetry, kikamtu mambo na Churchill show. Yule kwa miaka kaka ngapi?
Kaa 9-10 hivi.
Yeah. Alafu kajipataje states jo? Because 1 minute nakucheki ukiwa kwa stage, the next minute ume disappear, alafu nakaa nakupata ukiwa states.
Ni njaa ya maisha poa. Unajua ukiwa na njaa ya maisha poa,
yeah,
lazima utajaribu kufiga out maisha inakamaje.
Oh, okay. So ulikuja states one?
Unasema?
Ulikuja states one?
Nilikuja 2018, early 2018.
Oh, early 2018.
Yeah.
Ulikuja kusoma ku...
mi nilikuja Oteto kupiga biz.
Yeah.
Ni biashara ilinileta hapa.
Mm.
Na biashara ilinileta hapa ilikuwa ni biashara ya sanaa.
Oh, biashara ya sanaa. Which is good. Yeah.
Yeah.
But nakumbuka hizo siku, like cheki chachi lives, ulikuwa nasema, ulikuwa na work for Gava in quotes. Like, ulikuwa soja ama ulikuwa karao?
nilikuwa soja karau, tuseme hivyo. Unajua soja penye departments za nini zetu ni tofauti.
Mm.
Ziko mingi, kuna AP, kuna hiyo regular police, kuna KWS.
Mm.
Nilikuwa kwa ile inaitwa Kenya Forest Service. So technically nilikuwa ranger.
Okay, ulikuwa ranger.
Nilikuwa ranger.
Nyinyi ndio mko mna protect, nyinyi ndio mnaitwa wanyama wakitoka nje.
Hao wanyama sasa ni rangers, lakini sisi hao pia ni kitengo tofauti wa KWS. Hiyo ni Kenya Wildlife Service. So mimi nilikuwa Kenya Forest Service.
So Kenya Forest Service kazi yenu ni?
Kazi yetu ni kulinda miti na kulinda misitu. Hiyo ndio kazi yetu. So, lakini bado kuna vipengele pale kwa katiba ya Kenya Forest zenye pia zinahusiana na wanyama kiplani. So bado kwa sababu kwa forest huwezi kosa wanyama. Even though mandate yetu forest zenye tunalinda mob hazina hizo wanyama pori wale wenye wako hiyo design. So hiyo ndio sababu kuna hiyo difference kidogo.
Okay, hiyo ni interesting sana because mimi nilikuwa najua ati kazi yenu ni kunini. Nilikuwa najua ati
ni wanyama.
Yeah.
Kulinda wanyama. Wase wengi wa understanding hiyo difference. Hata wase wengi wajua Kenya Forest ni kikosi na exist cause hata recruitments zao wanachukua askari wachache. Mimi nakumbuka time yetu tulichukua watu less than 4. Country mzima watu songapi? Unlike ukienda Kenya Police ama NYS wanachukua watu kama 5.
Yeah.
Na wanazifanya after everyone here wana recruit na yetu. Sisi pale Kenya Forest ndio wa recruit. The last one nadhani last year wali recruit. But before last year, the latest one ilikuwa 2016 na 2015. Before 2015, kulikuwa na gap about over 10 years ama 15 years kabla wa recruit. So nikikosi strategy yake bado yani ina grow, iko hapo ndani, iko katikati, iko chini ya maji, lakini iko.
Yeah. So mtu jipataje Kenya Forest Rangers, like ni is it something you dreamt of ama ulikuwa unataka kuwa karao ukajienda?
Oh yeah, yeah. So mimi nilikuwa na hiyo dream ya kuwa karao tu naturally from the word go. Yeah. Nilikuwa primary, nilikuwa scout. Nilikuwa napenda movies za war. Hadi leo napenda sana movies za military.
Yeah, yeah, yeah.
So hiyo ukarao ni kitu kimekuwa ndani yangu naturally. So na nikianza, nilianza na National Youth Service 2011.
Yeah.
Nakumbuka 5th January naingia NYS pale. Nikapiga zoezi, God akani bless, nikamaliza hiyo training, nika graduate. Sasa ile uaskari iliingizwa sana pale, kwa unajua pale ukiingia unafunzwa kukuwa karao.
Unatolewa uraia. Yoke KFR.
Kuna hiyo ni National Service.
Yo, National. Ulijoin nini? NYS pia?
Ndio nakwambia nimeanza nayo. Yeah. Sio, ndio nimeanza nayo. Hiyo hata bado sijafikiria hata kama nitaifika. Sijui kama nitafika hata KFS.
Eh, wewe buda wewe ulizaliwa kukuaka kwa hizi ma discipline forces. Eh. Okay. Yeah. So hapo lika how long?
Hapo nilikaa 2 years. Ndio 2 years ya pale inakaa kama 20 years.
Inakuwa gaje hiyo kitu? Mnaamka asubuhi mnadu?
Ndio, na kuna kitu inaitwa BX asubuhi kama kawaida, lakini kabla mwanze hiyo training yenye imepangwa, kuna kitu inaitwa shockwave. Yaani ile tu kupunguza tu mafuta ile natural umekamnayo, unajua uliko na kula mabaga mtaani nini. So kuna kukimbia fulani, mnakimbia mfululizo, lakini ni si ile kukimbia ile ya marathon ya kunini, hapana. Ile tu ya mdogo mdogo, lakini kuna impact ya long term. So after hiyo period ya shockwave ikishaisha, mnapata program sasa. Of course kawaida asubuhi kuna program, mnaamka mnapiga BX, hiyo pia ni kukimbia. 5 BX inamaanisha 5 body exercises.
Yeah.
So lazima mfanye at least 5 different body exercises and affect 5 parts of your bodies every single day. And before that, warm up ni nini? Ni teke, lazima mkimbie. I get. So mkishamaliza hiyo asubuhi mnaenda mnapiga chai, mkimaliza mnarudi sa program. Program kuna program tofauti. Kuna program ya drills, hiyo ku march left right nini salute.
Yeah.
Alafu kuna daro. Pale kwa daro mnafundishwa vitu mob, mnafundishwa ma first aid hapo, mnafundishwa the National Youth Service, act, mnafundishwa kuna vitu mingi sana. Yeah. So mkishamaliza hiyo program inakuwa tu ni the same. So every day kuna hizo 3 categories. So utapata kuna PT, alafu kuna hiyo drills, alafu sasa kuna class. So kuna madays zenyewe mnaweza hata siku moja mnakosa drill, at least siku moja mnakosa class, lakini PT sidhani kama kuna siku watu waliyokosa. PT lazima ifanyike. Because hiyo ndio kama engine ya the basic ya ya karao.
Okay. Yep. Na so ukiwa mtoi, it's something you wanted to do. Hizi stories are
yani kiwa mtoi mimi nilikuwa nataka kuwa priest, bro.
Oh, okay.
Yeah, yeah. Nikiwa mtoi, God alikuwa amenikuta karibu sana na God. God alikuwa karibu sana na yeye. Nilikuwa pale Kato, nilikuwa mtoto misa.
Mtoto misa.
Mzuri hadi nikaenda high school, nikaingia seminary. Mimi si ni wale wasitu ingia hadi seminary.
Yeah,
sikizi
yeah.
Naona mamimi zinasema na wale watoto walikuwa watoto misa, sikizi wako wapi. Ndio sisi.
Hata best yangu Rapsi alikuwa mtoto misa.
Sisa nilikrown mpaka na nini? Na seminary. Yaani tulikuwa sasa imebaki sasa kidogo tu tuapishwe.
Alafu nini, cause of course path yako tu hapa ilianza na usanii. So usanii kusikuzi na chiki una rap, lakini before that you used to be a poet, yes?
Yeah, I used to be a spoken word poet.
Okay.
Yeah, nilikuwa nafanya spoken word poetry.
So nilipataje kwa spoken word?
Spoken word nilianza vi strong after nilitoka NYS. Nilitoka NYS 2012.
Yeah.
Ndio nikakuja sasa kwa life ya civilian, because sikukuwa absorbed kwa forces nikiwa NYS, because the intention inakuanga at least ukiwa NYS kuwa absorbed. So yeah. But God alini bless, nikamaliza. Kumaliza NYS, ikakuwa sasa niko na papers.
Yeah.
Niko na trades. Mimi nikiwa NYS nili specialize kwa bandsmanship na nika specialize kwa plant operator.
Yeah.
So nikalan hiyo excavator nini, kuendesha tinga, hiyo kutengeneza barabara nini. Mali inatobura tena. So after kumaliza hizo vitu zote niko na pepo wako, hakuna job. Sasa ikabidi nitafute venye naji supplement, man. Nikatafuta job. God akafungua milango ya security firm. Nikaenda kutafuta job kwa security firm. Nikapata job kwa security firm ilikuwa inaitwa Reda Security. Bado ina exist to this day. But si kubwa venye ilikuwa back in the day.
Back in the days kwa bigger than right now.
Ilikuwa big sana ya. Walikuwa na so many clients back in the day. So when nilipata job Reda nikakuwa sasa naweza jisustain. So after hiyo kujisustain unajua venye art na work Kenya msanii kutoka tu from nowhere lazima ukule, lazima ulipe rent na bado lazima usukume msanii. Ikakuwa God amenibless, so niko na job. Mimi nafanya kazi ya security, Reda Security. Na niko so niko na
dosa. Reda Security unapigilia kale ka uniform.
Unapigia kale ka uniform kama tu ile ya KK na BM unapiga tu uniform.
So ulikuwa basically ulikuwa ka watch fulani.
Tunaweza sema ka wochi, but God alini bless nikinga hiyo kukua wochi because mimi hiyo ndo job nilikuwa nataka because hiyo ndo wali advertise una get. So venye nilina kutafuta hiyo job ya wochi, ile certificate yangu ya NOS ya instructor because venye nilimaliza basic training nikaenda kitu inaitwa NCO course. So hiyo NCO course unafundishwa kufundisha kurutu, so we ni mwalimu. So hiyo sati ya kukua mwalimu ndivyo venye nilitoa, wakaona wakaniuliza ni aje wewe pia kumbe ni trainer, akamwambia mimi ni trainer. So nikapata job katri. Trainer wa mawochi. Una get? Tunaweza sema hivyo. But professionally tunaweza sema nilikuwa trainer wa security guards. Ndio tusichome picha.
Trainer wa mawochi ndio uko naambia kuwa rafiki na mtu.
So
Zin kwa sababu ile kuwa rafiki na mtu kisha msalimie mara tatu ajue anaku soda moja. Unajaga hizo za mawochi.
Unajua hizo wa design. Yeah, but nilikuwa nime specialize kwa of course drills zilikuwa, but kulikuwa na boy wangu fulani alikuwa anaitwa Ngeno. Alikuwa ameshikilia drill sana. Mimi nilikuwa na focus sana kwa daru, kulikuwa na vitu mingi sana tuseme okay, kwa hiyo industry ya service world ni na protection unafaa ujue. Kama hizo za access control techniques nini vinyo unafaa ku phrase, vinyo unafaa ku take note of things, vinyo unafaa kuandika report because cases zitakupata, unafaa kuwe witness hiyo, kuandika incident reports vitu zime happen, what you need, vitu unafaa kusema, all that stuff. So nilikuwa sana sana on that side because nikiwa hapo hivyo pia nilirudi shule nikaanza kusoma security management. So nilikuwa na hiyo knowledge. KICJ, Kenya Institute of Criminal Justice. Yeah, so God can bless to your design. So napiga hustle, napiga poetry, nini nini. So one day, nilikuwa na stroll pale town, na my boys wanapiga poetry kwa street. Nami kusema hiyo wacha nisonge hapa because ile ni nice. Kufika hivi naona wasawa na wanabonga tu, wasawa wanapiga ma poetry without borders hapo, yani hawatumii sheria yoyote na wanajibamba. Sasa nikasema, hii ni kitu mudu. Because mimi uyandika tu na mimi uzipiga kejani na nazimaster na sikuwa najua hata inaitwa spoken word ya design. Na get. Sasa nikaanza kufuatilia tu story. So ikakuwa nauliza ama boys wapo, ni aje, kuna shows, kuna nini, sama boys wananichanua. Boys wananichanua. Kuna flani, kuna Robby Robbery. Yonu alikuwa boys best yangu nilipata hapa. Robby Robbery akanichanua, akanipea ni aje, gigs huko hapa na hapa na hapa na hapa. Hapa na hapa. Sasa nikaanza kuendeleza ma gigs za Nairobi. Hizo gigs kakuwa zinashika. Sasa kwa gigs zingine unapata unapiga show unakaa pro cause ume master art yako. So with the time ikaanza pia kujipa. So unapata umekuwa hard for some shows, unalipwa, unapata unapiga job, unapiga poetry na bado hizi vitu zote zinaingiana. Mpaka nikahama kwa kijana yangu ya kwanza, nika upgrade kwa from how ya 2500 to how ya 4000. Because hiki kitu ajipa. So yo nimehama Lenana school huko nyuma, uja kuna village fulani huko. Niko naishi huko. So niko na trek nikienda job. So God akanibless nikakuja Kawangware. How ya 4000. Nikasema hiki kitu sasa hapa sawa. Hapa this is the way to go.
So how ya 4K ungwaro inatoshanaje?
Ayo ni hao ndogo nika ni zile
kabed sita
fulani. Nika mini 6'4", seme nika 9'9" hivi. So naeka hapo bedista yako, kachikichia hapo, yani kila kitu kwa same section, alafu kuna luu hapo inje.
Zile luu za
kusia. Bana, sasa at least hapo kukaribu na watu, unajua hizo ni zile mahao, mko kwa plot hivi, kukaribu na watu. So naona at least umeupgrade cause umetoka kwa village. So hiyo ilikuwa progress, tuseme. So with the time ndio, nikapata gig moja ilikuwa ya nguvu like Regency. So hapo ndio vitu zikafunguka tena kabisa cause ile audience ilikuwa pale ilikuwa audience poa. Hiyo day nilipopoa pia.
Alafu ilikuwa ndio ngapi?
ilikuwa gig yangu ya 9K.
Okay.
Eh, so nimepiga.
And this is 2000?
Hiyo ni 2013.
Okay.
Hiyo ni 13. If not late 2012, 13. So nikaona nimepiga hapa mapoems jo, nimelipwa, alafu kuna boys alikuwa DJ, nimsahau jina. Alikuja toka ananiambia, "Eh bro, manze kuna pieces kali. Ushajaribu Churchill Show?" Nikamwambia, "Zee, Churchill Show is a comedy show. Huko siwezi peleka hii stuff." Akaniambia, no, usifikirie hivyo. I say ni ma creatives wao jaribu kutafuta tofauti. Alafu sasa juu umesema ni comedy, hiyo hizo pieces zako zinachekesha, ziko na humor as much as ni deep, ziko na humor. So you should try it. So nikamuuliza maswali, sawa, wase huu jaribu aje? Akaniambia, "Mpe namba yako, tuka exchange numbers." Akanichanua baadaye, akaniambia, "Kuna auditions, waenda auditions nini uone vile kutago." Mi job nikamwambia boys wangu anishikilie. Ngeno akanishikilia hiyo siku, nikaata job. Nikaingia job ile kunazo kwenye Kenya sudu. Una report unaonekana huko, alafu ukishajikana huko
unajitoa.
Nikajitoa, nikaenda interview, nikachapa. So kufika huko hivyo auditions ikashika. Ule msee alikuwa anaitwa Victor Bear. Yule mwenye alikuwa anakuwa alikuwa trend recently for the reasons that anatanga wase more.
So hali ya watu.
Exactly. Sasa mimi mzee wa kwanza nilipata pale alikuwa Victor Bear. Na Victor Bear alibambika sana na kitu nilifanya. Akaniambia, "Bro, hebu kam kesho, you know, tuone vile kutaenda." Hiyo sasa ni Wednesday. Nikakuja Wednesday. Sasa kukuja Wednesday, Victor Bear hakukuja. Na niende aliniambia nikuje Wednesday. But kitu poa ni wasi walikuwa kuja Wednesday, kuna list ilikuwa imepeanwa na jina langu liko hapo because nilikuwa selected. So nikapata director fulani alikuwa anaitwa Alunzi. Alunzi akaniuliza, "Wendo nani?" "Oh, ulembo kamleo." Nikamwambia ulembo ni kamleo. Akasema, "Sawa, chapa." So ni director pale wako busy, ni biashara first. Nikachapa, akaambia, akasema, "Sawa, kam kesho." Kesho sasa ni Thursday.
Yeah.
Thursday ndio nakuanga the day ya Churchill Show recording. So nakuja ku rehearse mchana, ndio nione kama atakuwa selected ni chape show.
Siko.
Sifika kuja mchana. Job bado nimeambia boys wangu fanya nini? Shikilia. Nikachapa. Kanaambia, "Sawa. Next sasa mimi nishatoka stage." Sasa unajua hapo sasa fate yako inakaa, muambiwi kama utachapa ama hautachapa. Unangoja list, the last list itakuwa pinned kwa board
usiku.
Usiku. Ndio. Unajua kama utachapa show ama uchapi. Jina yako isipotoka hapo, unafautumia akili jina yako ijafanya nini? Wewe rudi next week ujaribu tena. But hii ndio ilikuwa first time yangu, but vitu zangu zilikuwa smooth. Baka venye list ilitoka ni ilikuwa within the first 4 kuperform.
Okay. Na ikaendaje?
Hey bro, ilikuwa fiti. Ilikuwa fiti sana. That was the first time nilitoka on telly on a bigger platform. Na nikajua kuna hopes. Hii kitu kuna hopes, hii kitu fai kuiacha. Nilishikilia sana hapo mpaka ikafika mahali sasa job lazima nifanye na ujanja ndio ni balance. So nilikuwa hata lessons zangu zikifika nikifundisha ma trainee na kikisha nimecover vitu zangu zenye naweza cover for hata 2 days ama 3 days in advance. Design hata kama nisipokuwa na kikisha job yangu nimedo. Na pia ilikuwa ni kitu secretive. So ni hivyo tu ndio jina ilikuja ikatoka. Brigadier ikakuwa at least a public name. Na God akakame through your design.
Na hii time yote unakujaje kujipata sasa hapa? Sasa tuki go into specifically like states unajipataje? Like at what point did you cause uko ni Raiders?
Raiders Security,
So Raiders Security ni gani uli join first? Raiders Security ama KFR? Raiders
Security.
Si ndio?
Eh.
So ulitokaje Raiders kenda KFR?
Sasa nikiwa Raider nilikwambia nilikuwa nimerudi shule. So nilirudi shule nikapata job nyingine poa. Nika resign Raider. Lakini job nilipata ikanipeleka Eldoret. Kuna company inaitwa Ripley. It's a timber factory.
Oh, Ripley, najua.
Company nyingi sana. So nikapata job pale kama security manager. But bado nilikuwa na report kwa human resource. You know, on a get. So when nilipata hiyo job that was one of my first best paying jobs naweza sema nilikuwa nazo Kenya. Apart from KFS.
Reply ilikuwa mangapi kwani?
Reply.
Hiyo Reply.
Reply walikuwa wananipatia keja bedroom.
Two bedroom.
Two bedroom. Na silipi maji, silipi anything kwa sababu kuna makeza ndani ya kambi hapo hivyo na hiyo factory yao. Alafu wanakupiga kulingana na bargaining power yako. Mimi nilianza ma 70 ukanisukuma mpaka huku ma 60.
Oh, which is good.
Yeah. So
QLD ni pesa mzuri kwa ulipi rent.
Ulipi rent, ulipi rent. So walikuwa wananipiga ka 60k safi.
So kazi yako ni nini hapo?
Nilikuwa security manager. So nasimamia internal security na na coordinate pia na makarau ku deal na stories za external issues zenye zinakam in.
So Ripeline, what are they dealing with? Wase kuiba mbao?
Wase kuiba mbao, wase kuiba tu vitu za kampuni, wakitoka nje, nini, Alafu, kuna hizo mjopia kuna different sections, lazima kuna guards kwa hizo mapoints, kwa kishawa guards awalali usiku, unawapatile training inatakikana, unawastua, unawakumbusha, wale wenye wanazoea, wanafanya vibaya, unawachukulia hatua, unawana vitu kama hizo. So hili kwa kazi mob sana. So, nikiwa hapo, nikafika December. Nika kwarazana na dosi moja walikuwa Wahindi. Nzo Wahindi wanapenda kuharas watu. So kuna mwindi moja aliniharas vibaya sana na sikumweka. Na mjua Wahindi hawapendi kuambiwa vitu kaa hizo mbele ya watu na nini. So huyu mwindi tu tukakusana naye. Alafu with the time nikakusana sasa na mwindi main director. So venye tulivutana director.
Mko mnakosania nini?
Heshima tu. Ile msee anaweza kukuita alafu hata ana concept ya story, labda amepata story kutoka mahali, alafu anakuleta juu kama mtoto mdogo wa class 3 mbele ya watu. Sasa nilimwambia sikiza bwana. Unajua mimi si hao Afrika mnazungusha hapa. Nilibongani mbaya kabisa. Sasa hapa pia wakafeel kama huyu msafi fika mbali pia anataka kukuongelesha vile tunamuongelesha.
Afadhali aishie.
Hatuwezi fanya kazi pamoja. Aishie.
Na
hivyo ndo venye nikaishia. Resign. Alafu venye nili resign hivi the following month kulikuwa na recruitment ya KFS. God ni nani? Pale kwa ile recruitment waka specify vitu wanataka added advantages. So added advantages ilikuwa ukuwe X and Y S, number one. Number two, ukuwe na bandsmanship. Iyo sati nila kumbia nilisomea nikiwa N Y S. Kuzi walikuwa nataka kuanzisha bandi yao, ile military band. So najua hizo. So mi ilikuwa nimesomea, iyo trombone. Iyo ya mbele, alafu nilikuwa nimepiga pia na drum major. Alafu sasa of course kuna hizo zingine wa physical fitness, age bado nilikuwa within the bracket, nini. Alafu walikuwa wanachukua at least watu tano tano ama watu nne nne pa county. Alafu ilikuwa inachukuliwa wapi? Kwa kambi ya NYS yenyewe. Sasa ni kama nafili kitu inakuja home ground, because hii ni place najua, hii ndio place nimetrain. Nacheki, yani hata nikienda hiyo shughuli, wase nimetrain nao na wale nimetrain, wapo hiyo shughuli. Sasa mimi nikafika, kachapa riadha pale nikatoka top 3 ni kwa riadha nishapita. Physical fitness ni kupoa. Medical nimepita. Nini? Ikafika sasa wanamalizia sasa. Kila mtu sasa toe. Hiyo top 10 sasa tumechukuliwa. Sasa hapa tuna deal na added advantages. Uliza nani akona sati ya NOS discharge? Mimi ndo huyo. Haya. Nani akona bandsmanship? The same same person. Nilikuwa tu ni mimi peke yangu nilikuwa na hizo vitu zote. Zenye walikuwa wanataka added advantages. So automatically nikakuwa niko mbele ya watu. Na hivyo ndo venye nili make it kuingia KFS na God aka come through. Hakukuwa na story ati nilikuwa najua msee ama nini. Na pia hiyo nilikuwa mara yangu ya mwisho nikasema mimi nimeenda recruitment kama mbao za makarao, CAP, si nini, si KDF. Nilikuwa na hata zote. Sasa nikasema hii inafanya ya mwi. Hii kikataa. Hii dream sasa pote.
Na hiyo nini salo KFS ilikuwa?
KFS tulikuwa tunapata ka max, ule mdogo kabisa ilikuwa tunakula ka 32k. It's among the best paying.
But you time when you chukua salary cut kwa KFS compared to Ripeline.
Ilibidi chukua salary cut kwa sasa tunaangalia permanent and pensionable. So najuwezo itisi uangalia kawa Kenya. Hii ni job permanent, hii ni job pensionable, hii ni job unezaenda up the ranks, unajua. So vitu zinaweza change with the time, because ni long term.
Yes.
Una get. Alafu sasa nikiendelea kupiga art yangu na hii pia iko bado ndajisustain. Yeah.
Oh, okay. Alafu I think nilimiss opportunity ya kumake joke ya kipumbavu hiyo time ya uliokuwa unasema mko mna cry play mnaangalia kama watu wanaiba. So iko inafaa kuiba mbao ni kutupa mbao. Cuz kipatikana kiba si unachujua job eh?
Yeah.
Ah, please kai wao sana ibaga mbao pia. Watu na
lakini hawaibi mbao. Au unajua kwa kuna ni factory yao na issue na mbao cuz mbao unaweza pata hata nje ya factory. Yeah, pale hivyo wao wanaiba vitu zingine, kuna vitu mob tu, kuna kama madereva walikuwa naiba sana fuel. Unaona fuel ni ya kampuni. So unapata mdereva lori anajaza tangi. Akishajaza tangi anatoka aenda hiyo trip na anapita mahali ananyanya vibuyu kama 2-3 anapiga bei yake kando. Kozi yeye pia ashapiga hesabu yake anajua vizuri. Hii nikienda nirudi naweza tumia half tank kwa.
Yeah.
So akinyonya half tank auze, utamuuliza amepeleka wapi. Unaget. So vitu kama hizo ulikuwa lazima ufuatilie, kama kulikuwa na kesi na investigate na kuwa na facts na nini. Yeah. So ulikuwa unafanya tu vitu mob as a head of security.
Okay. Hapo nataka kabla tuendelee. Kaa sana shindwa kunaendaje? Sasa hizi tuko kwa park. Hii ni park inaitwa Oak Grove.
Oak Grove, something like that.
Oak Grove Park ni soccer park, ni place ya kucheza mpira wa soka. In the background vile unacheki kuna Wakenya wanacheza futa huko nyuma. But apart from that kuna nasikizi ma noise mob, ni watu wana rev magari jo. Huko ni watu wanapenda ku rev magari zao, watu wanakanyaga mafuta. Kuna time ndai imepita hapo, I think ilikuwa Camaro flani. Nilikuwa nafikiria ni bike.
Oh.
Vile sana nini?
Choma.
So KFS uliwa how long?
KFS nili siku kabia KFS. Cause ni KFS nilitoka nikikuja huko. KFS niliingia 2016.
Yeah.
January pia tu bado.
Okay.
Nikatoka hiyo 2018. Nika resign the same.
2018? Which month?
Nilitoka March.
Oh, so it's basically 2 years.
States ni.
Okay. Na job yenye ilikuwaje? How was the experience ya KFS?
KFS ilikuwa fiti man. Yaani mpaka nilikuwa nasema God alikuwa anajua ni kwa nini alikuwa ananyima zile jobs zingine. Ya KFS ni great. KFS ni the more unadu job ya ku explore the world, ku explore nature. It's about conservation, bro. Na mimi pia nilikuwa nga mtu ma conservation vibaya sana. So nilikuwa na feel kama God ameniweka the right place. Cause job yetu ilikuwa tunaamka asubuhi. Tunaenda ndani ya forest huko hivyo, tunahakikisha wasee wakati mti, wasee waibi mti, wasee wajajificha kwa mti, unaona? Au waharibu mti, wasee wachomi makaa nini, unaona? Hiyo ndio ilikuwa job yetu. Na tunahakikisha pia kama kuna hiyo inaitwangwaje, ile kurip mti inaitwangwaje, kuna term fly in a fight, you know, but wale wasee wenye wanabuy mti kwa gava, then wanaitani into timber ndio waiuze. So wasee wengi walikuwa wanakuja kubuy kwa gava, na most of the forest mini ilikuwa nasimamia zilikuwa kwa hiyo, at that time nilipostiwa hapo zilikuwa kwa hiyo form. So gava inauza miti, inapandisha miti kishafika age inafaa kukua, inauzwa, na hivyo ndio venye KFS ilikuwa na generate revenue pia. Zilikuwa pia ni kiparastato as much as in service. Yeah, so mimi naweza sema it was the best job kwa industry ya ukarao. Sikuwa na deal na crimes zenye zilikuwa zinanyika sana kwa risk ni high, even though the risks were there. But see, kama administration police ama regular police mwenye anatembea kwa streets za Dandora, una get? Kuna difference sana.
Okay. So alafu now what happens? Una end up kijipataje hapa?
Sasa si niko
when KFS you're happy with the job that you have.
Lakini sasa tunajua njia ya maisha poa. Utoto ni utoto. Mtaa ni mtaa, ijalishi una do nini. Hata sasa hiyo kwa parliament building and matu 100k bado wanajaribu kuona maisha poa. So nilikuwa hivyo. Alafu mimi msi napenda kufanya vitu mob at the same time cause pia nakuanga bored na kitu moja tena so fast. So nikikuwa naweza fanya kitu moja kiasi dakika kiasi nimaliza nayo naenda kwa nyingine na juggle. So pale Churchill Show kuna msanii fulani best yangu. Alikuwa anaitwa David K comedian.
Oh, okay.
pia pia alikuja yenda alinitangulia kukuja huko. So nilikuwa ngatu tunabonga na yeye, tunabonga na yeye. Ananiambia vile kuna kaa. Sasa alikuwa ananipatia ile encouragement. So kuna time nikakuja nikapata invitation, nikamwambia niaje my boy. Hii nimepata invitation zote to. Lakini siji kama natafuta visa.
Yeah.
Okay. Akaniambia hata usiku na wasiwasi bro. Akaniambia manze wewe ni jina kubwa sasa hizi. Information yako iko kwa social media, iko kwa internet, kila mahali hawa sio kwa Google. Sidhani kama anaweza kukunyima visa. Wewe do aje, wewe apply tu. Sasa nilipata ile motisha. Nika apply nikasema ah ina ngori. Sasa
iko nene.
Iko nene, kwa nini iko nene? Twende. So kuna boy wangu fulani the late RIP anaitwa Robby. Alikuwa pale ligi ndogo, siko na ligi ndogo soccer club pale Ngongoro. Sasa yeye ndo alikuwa anani guide through, cause pia mimi nilikuwa mtu anti nini IT kinyama. So nilikuwa na issues cause sikuwa na laptop hata sikuwa na nini. So nilikuwa ninamwambia Robby naje nataka ku apply. Jumbe fulani hapa anambia ah wewe come. So tunaenda kwa Robby, Robby ananichanua na anambia ukitaka ku apply unafanya hivi nini. Si tukakaa application kwanza ikapata sina hata visa. Si nini as in passport.
Yeah, yeah.
Si tuka apply passport, take passport ikatoka. Hiyo time passport ilikuwa inatoka take iko na kawia. Passport ikatoka. Alafu tukaenda stage next nika apply yoni because wali ni apply like in advance. Ilikuwa zile za hii shughuli ya kitu kama 6 months to come. 4-5 months to come. So wewe jipange u apply kama uta make it sawa, expenses ni zetu sisi kama company. Si God aka come through man. Vinyo nili apply nikaenda interview. Hata si kuenda na ukarao ama nini. Nilienda tu kama port. Kama msanii, kama performer. Pale kwa embassy ya US nilikuwa interviewed na Mlami. Mlami akanicheki.
Demo Charlie.
Charlie. Kaniuliza swali hapo. Akambia, na sasa because anaweza ona mimi ni karao. Because paperwork yangu inaonyesha mimi ni karao. Anambia, na wewe ni karao bana. So nini mbona unadu nikai? Kwambia manze ni passion. Niko very passionate in talent. Siwezi acha nini hivi. Akaniuliza sasa wewe ungelea stories ka gadi. Kabla nianze kumhesabia vitu mimi ungeelea. Yaani vile nilikuwa na expect hiyo interview kae ngumu. It happened that ni rahisi sana kuliko vile nilikuwa nadhani itakuwa. So maswala ananiuliza atuna flow, tuna flow. Tukamaliza tu kuongea. Akaniambia anyway ini yako imekuwa approved. So tutaachia tu nini yako. Passport yako. Alafu unalipa hiyo ndo ya kuchukua, watakushipia. Maniga. Siku believe. Niliona ni kama yani dream flani and achievable. Yeah, cause mimi unajua nafanyanga tu vitu zile designs, acha nifanye ikiwaka ni sawa.
Yes,
yeah, yeah. Still after lazima I move on.
Yeah,
so
yeah.
This was one of those. Si kwa tina hiyo mentality ati lazima ijipe mimi na kam lazima wasio nipe hapa na si kwa hivyo. In fact tukiwa hapo nje kabla niende hiyo interview kuna wasi walikuwa very sure wanaenda kupewa nao ndio walikosa.
Yeye najua gayo unaenda pale confident au nyanyangu anakuaga huko na kwa hiyo nyanyako anaiko huko lakini wao huko Kenya.
Bana. Kuna hadi dem alisema hata yeye amechoka na chali yake nini. Yaani vitu zili happen vifani. Ati mimi sisi yangu kwa huko nini so mimi nimekuja tu nichukue ni hata mimi naenda ku celebrate birthday yangu. Alikuwa wa kwanza kunyimwa. Mimi hata nilikuwa zile sasa hawa si at least hata wako na watu. Mimi unajua hata bado sijui kama nitaenda kwa nani. Because boy wangu pia ameshikika mali yake hizi hata ni host. Lakini nimefocus. Nikazuza whatever happens happens man. Sasa mimi kwenda pale. Hiyo rende yetu vile tulikuwa. So what imagine how to get. Mimi peke yangu ndo nilitoka pale na hiyo pepa. So hiyo pepa inakuanga ya green na blue. Mimi pia yangu nilitoka na hiyo pepa ya blue na chikia wase wamepigwa hizo ma pink pinks ni orange orange. Manze nilishukuru God. Na hivyo ndo venye nilipata ngagiza yangu.
Okay. Uka travel after how long?
Nili travel in less than a month. Cause
tikiti? Hizo zote tukua paid for. Ama ilikuwa sana kuhustle tena.
Ilikuwa kuhustle. Ilikuwa kuhustle but ni ile wanataka kuona umefika wapi. Even though ni hao walikuwa wanashughulika. But kuna vitu zingine pia ilikuwa labda lazima wewe pia uonyeshe ni aje.
Initiative.
Uonyesha initiative yako.
So vile ulifika airport nani alikupick?
Airport sikupikiwa airport mimi. Ilikuwa ni hustle. Nilikuja hapa utaito na $50 kwa mfuko.
Uliingia through DFW?
Niliingia through Boston, Massachusetts.
Oh, okay. Okay.
Yeah, niko north huko. Shughuli nilikuwa nenda kupiga ilikuwa Colorado. Lakini ule host nilipata ilikuwa Ohio.
Mm.
Una get? Na nilikuwa na pesa ngapi?
$50.
Kuna chwani my guy.
Mm.
Sasa uzuri by the time nilikuwa na land Massachusetts, nilikuwa nisha book tiko ya basi.
Mm.
Kutoka Boston mpaka
Ohio. Mm.
Greyhound
ama?
Greyhound.
Mm.
Exactly Greyhound.
Mm.
Sasa mimi kushika pale hiyo 50 bob yangu, msema taxi kula 30 kwanza fry.
Mm.
Na unajua distance ya kutoka kwa airport mpaka kwa basi ya Greyhound ni distance home, say angekuwa msi mzuri angechukulia tu 10 bob. Lakini juani jui
yeah.
Na mimi pia sijui.
Nilikuwa kabla Uber ama? ama?
Sikuchukua zi, nilichukua taxi ya nini? Ya kienyeji.
Ah, unasema Uber zilikuwa hiyo time?
Uber ilikuwa, but sikuwa na app ya Uber.
20 what?
Hiyo ni 2018.
Okay.
Mimi mwenyewe sikuwa na hizi apps. Mm. Nimekuja na mchinko yangu. Ilikuwa inaitwa Jones. Jiko uliangalia hiyo company. Niko na mchinko yangu hapo hivyo roho safi. Sasa sisi niko out of net. Naweza tu kutumia nini? Ma wifi za mtaa.
Mm.
So kufika pale hivyo ile 50 bob yangu, umseshani kata nibaki namba.
Mm.
Baki namba. Safari ni wapi? Hai. Mm. Sika pale nikangoja basi kutoka mpaka jioni.
Mm.
Jioni kufika nikaingia kwa basi. Niko na bagi ngapi? Mbili suitcases. Mbili. Nimejibeba makladi.
Mm.
My best of the best.
Mm.
So, sitishaingia. Unajua kutoka Boston mpaka Ohio ni distance baba.
Mm.
Unabadilisha nini?
Hizo mabasi. Hizo basi. Because mimi niko rafiki yangu tukiingia kwa Greyhound.
Mm.
Unaenda na moja mpaka mwisho. Kamba unazibadilisha.
Unazibadilisha.
Simo so different jama, driver, different.
Different bus, different driver.
Mm.
So kila driver anafanya tu shift yake. So ilinichukua like I think a day or a day and a half.
Mm.
Yeah, kumaliza hiyo. But unasafiri kitu 4 hours, 5 hours.
Mm.
Unabadilisha basi. So nilibadilisha basi kama mara 3 hivi mara 4.
Mm.
Sasa kuna level yenyewe. Kama ulikuwa umelipia luggage, luggage yako, pesa yako inaishianga station fulani. Yeah. So unafaa ulipe tena. So mimi nilikuwa kwa hiyo situation bro.
Mm.
Sasa nimeshafika katikati na mbele niaje bro. Yeah, uko na luggage mbili. Mm. Itabidi ulipi hizi luggage zingine kwa pesa yako inaishia hapa.
Yeah, yeah.
Na wafaa kulipa more than $25 I guess.
Nasa yuko na 20.
Wenye nilitoka na 20 pale kwa bus station, nilikuwa na njaa bro.
Kula njugu.
Sasa nikabidi nimekula. Mm. Nikakula kitu kama $15 nikabaki na $5.
Yetu ya mahindi na yogurt.
Yeah, sasa nikasema kikini ramba ni sawa. Lakini mimi siwezi na njaa niko na do.
Mm.
Sikuwa najua kitu kama inaweza happen.
Mm.
Bro. Unajua niligeuka bega kwa bus station.
Mm.
Sasa na mimi na ile mentality yangu ya racism,
mm,
nikakuwa mimi mweu.
Mm.
Itabidi niavoidawa seweupe as much as I can.
Mm.
Niombea wasi wa black.
Mm.
So kila msem black nilikuwa naenda kwake black Americans.
Mm.
Wanasema zi buda mimi sina do. I don't have no money.
I ain't got money.
Watu wengine wanasikia vile wanasema na watu vinyo na shekhi kichwa yake na vinyo amemeza yao kizungu.
Mm.
Wanasema hapa kimeramba. Unazidi.
Mm.
Sasa nikasema ama I'm doing something wrong. What if ikina kwa wasi wa white? Nini inaweza happen?
Mm.
Kama ni leo nita experience hiyo racism, wacha ikuwe hiyo leo.
Mm. Mm.
The first white guy nili approach, alinipea $30.
Mm.
I needed less than 30.
Mm.
Hata sikufikiria mara mbili. Nikaona kumbe hiyo jinga ya racism ni sheno fala. Mimi kwangu si kuwa naona racism in yani kwanza hiyo daily believe sidhani kama racism na exist. This guy is just doing too much.
Yeah.
Mm. Mm. So nikaenda nikalipia nikabaki na ka 5 bob.
Mm.
Si nikapanda gari. Sasa skuli. Sasa ni mpaka nifi?
Mm.
Bahati nzuri nikafika poa.
Mm.
Nikapokelewa
pale. Wako communicate na boy wako?
Hii time yote na kam si bongi na boyo wangu.
Mm.
Nilikuwa connected na auntie yangu. Auntie yangu alikuwa na best yake sasa. Mm. Sasa mimi nilikuwa naenda kwa receive na best nikingoja hizo mashughuli.
Mm. Mm.
So best ya auntie yangu ndiye alinikuja kwa bus station ya
Ohio.
Ya Greyhound ya Ohio. Hiyo.
Mm.
Ya mwisho yeye ndiye alinikujia.
Mm.
Na hivyo ndivyo nilimake it to
Ohio. Okay, sasa alikuwa anajua time basi nafaa kufika.
Sasa yeye alikuwa anajua tiko. Mm. Nafaa kufika saa ngapi na nini na nini. Mm. Alafu sasa Greyhound iko na wifi.
Mm.
So hiyo ndio uzuri ya Greyhound. So ukiwa ndani ya Greyhound uko connected.
Oh, okay.
Alafu uko na kuna hizo machaja.
Na hii time ukiwa kwa hii basi uko najua na kamkuishi state ama
zi.
Wewe uko na kam tu perform alafu
mimi kwa kuperform tu nirudi mtaa.
Mm.
Pale job hata nimepatiwa very less time duration. Mm. Ya 2 weeks. pige nirudi.
Oh, 2 weeks eh?
Yeah, two okay. weeks. Mm. Yeah.
Tiko ulikuwa umechukua back end
two and four, round trip.
Return.
Yeah. Nimechukua return ticket.
Na walikuitisha kwa ukipita kwa port, port of entry.
Hapana, hapana, hapana. Port of entry hawakuniuliza hata.
Si ndio? Kusikia mimi majuzi hawakuniuliza.
Waliniuliza tu unaenda wapi? Hebu tuambie address unaenda. Mm. That was the only question waliniuliza kwa point of entry.
Mm.
Nikafungua tu ma records zangu nikwambia naenda kwa hii address hivi na hivi na hivi na hivi.
Ohio. Na sasa yuko Boston.
Hapana. Naomba address ya show ya Colorado. Naenda show Colorado. So hizi vitu zingine hizi ni OBs. Hizi ni zangu. Hizi si zao.
Boston na Colorado ziko hapa.
Ziko very far. Ziko east na west.
Na wakakubali tu ingie.
Walikubali. Walikubali ingie cause walikuwa wanajua na connect flight. Walikuwa wanajua na connect flight from hapo mpaka Denver, Colorado. Lakini hawajui hii fala kinataka kutoka kwa airport. Sasa hiyo ndio vijili hapa. Nikatoka alikasema to hell with your ndege.
Oh, okay. Wow, damn. So ushafika Ohio?
Yeah, ushafika Ohio.
Ulifika saa ngapi Ohio?
Ah, Mangwari. Sio nilichukua holiday. Niko Mangwari. Alafu ni winter.
Wewe si aunt yako? Oh, winter.
Jeve, mazizi ilikuwa na snow hivi. Yaani mpaka nikaanza kuchukia snow.
Jukami nimekuja huku majuzi. Na hata nikidoo saizi vile mnalia kuna joto. Mimi nikidoo saizi na make sure nimezima hiyo AC. Mimi nalala. Sasa hivyo nitaamka asubuhi nikiwa na baridi. So survivaje kwa hii basi, hii greyhound na kuna baridi nje.
Nilikuwa na sasa ndani ya greyhound si wameka ile heat, unajua. Wameka heat kiasi so si njeve ati njeve on njeve hapana. Sasa ndani ya greyhound nao wana regulate temperature. Shida iko ukitoka nje.
Oh, okay.
Na alafu pia nilikuwa na jumper nyingine hapo vivyo ilikuwa light kidogo. So nilikuwa pia nimejihami na akajumper.
So ukapatana na best aunt yako?
Yeah, akanichukua. Yeye ndiye akanihost huko Ohio. For like about ilikuwa ni I think it was 2 months ama a month. Sikumbuki hata.
Nikamwambia exactly. Mimi sirudi.
Hapana. Sasa ikakuwa nimechoka na winter. Niko zile za I gotta figure out something. Alafu hapa hivi ni kuzubaa. Huko Kenya pia zile 2 weeks zimesha?
Zishapita.
Zishapita. Niaje boss unarudi? Kaambia bado niko mashughuli. Na hii visa yangu pia bado inaweza. So nishikilie tu hivi na kama. So I understand. Alafu sasa anko yangu anakuaga Dallas. Sasa ndo nikaanza kukumbuka story ya my uncle. Huyo ni last born wa madhangu. Sasa hiyo time nikamwambia ni azizi nataka kukam hivyo down form ni gani, akaniambia kuna ngori. Welcome. Greyhound then. Sasa tunasafiri na a different mode of the same mode lakini ndege ni expensive si Nairobi. So akaniorganizia. Mimi huyo ndani ya Greyhound yenda alinilipia. Teremka. Sasa hiyo ndio ilikuwa tena safari nyingine cause unajua Ohio iko north. Texas iko south. Hapa katikati. Greyhound ka 30. Sasa lakini this time nilikuwa na ile mentality najua hapa katikati vitu zinaweza umana. So nilikuwa nimejipanga ni pia nilikuwa nishapcha pia. So nilikuwa na cash. Round hii si kwa vibaya sana but hiyo si cash yangu ati nimegenerate.
Ile umepewa.
Nimepewa. So bado nafanya kupewa. Kila kitu ni kupewa, ni kulindwa. So at least wewe umekaa na jovenye huku kuna go. Kama hauna lazima utegemee msi. So hiyo design. So ndio nikafika south. So kufika south nika feel at home for once cause nilipata kama Texas, Dallas kuna joto. Venye saa hii sasa. Kuna lights, hakuna snow. City naka lively. Sasa nikasema this is the place. Sasa naanza ku reason, naanza ku feel cause nikiwa Ohio nilikuwa na feel like I think it's time to go back. Niko zileza niko na job home. It's not that bad.
Hakuna haja itagro kapa.
Eh design. So ndio nikakaa Dallas, nikaanza ku find my way nikiwa Dallas.
Okay. Alafu sasa ukiwa sasa hapa ndio hii time ushaambia nko yako lakini sitaki kurudi.
Hapana. Hata shughuliki. Hata ana yes, wewe ni mtu mzima unaweza kile unataka. Sijaamua kama sirudi kwa sababu bado niko within status pia.
Yeah.
Because unajua lazima naweza kafu 6 months.
Yeah.
Sijamaliza 6 months.
Mm.
So bado na feel na nataka ku explore. Najua pia si ati nimefutwa ama nilikuwa reported missing ama nini. Because hao ndio walinipa barua ya kukaa. So wanajua mali ni?
Yeah.
So bado niko safe but niko zile za what can I do? Naweza fanyaje nipate do na nini na nini na nini. Shughuli ni mingi. So hapo ndio hustle ikatokelezea. God can bless. So
hiyo job ilikuwa ni?
Hiyo month yenye sasa nilikuwa 6 months zangu zinakatika. Ndio nikapata job. Sasa ikakuwa
job yako ilikuwa gani?
Nishachoma. Job yangu ilikuwa inaitwa sijui ndio bartending ama ndio nini. Ile kwa mbele ya nini?
Yeah.
Inaitwa aje? Job ya hoteli. Job ya hoteli ile kwa tendia. Waiter.
Cashier, waiter.
Si cashier. Pale hakuna seri ya cashier. Pale hivyo ni waiter ndio cashier. As in wewe tu ume specialize hapo mbele. Anything unaweza do.
Yes.
Yenye kwa hapo mbele. Lakini sasa to narrow it down, unaweza sema tulikuwa ni job ya hoteli. Yeah. So nikapata job yangu ya kwanza ilikuwa ya hoteli. Ilikuwa nalipwa $6 an hour. Wasinafanya nao
job. Hiyo ni below minimum wage, si ndio?
Hiyo ni below minimum. Mimi sina barua ya kufanya job. Lakini si lazima ni hustle.
Hasa unafanya nao job?
Hasa
unafanya nao job?
Wanalipa ma 25 huko ma $30 an hour. Unapiga $6 an hour. The idea ni usinahitaji job. This is what we offer. Unataka ama hutaki?
Na una papers.
Na wewe mwenyewe? Uko zile za hakuna job nyingine. Nitadu nini? Sasa mimi nikichukua hii $6 na convert into shillings.
Unaona ni pesa mzuri.
Naona ni 600. Sasa 600 na
Simba.
Hiyo Simba ya. Mimi nitapiga job. Nyinyi mnipe job. Si mimi nikapewa job. Na nikachapa job nikiendelea kulearn. So venye nilikuja nika learn, nikaanza kuwa useful kwa hiyo job design. Wase wengine wametoka ni nini? Ikakuwa sasa wanani need. Cause pia hawezi andika msi mwingine
aanze from scratch
na ajui yeni hapo. Sasa mimi pia venye nika sense au sasa wanani need, nikaanza kuinua matawi the right time, kasho ni aje mazingira feel nataka pay raise, na mnaonaje? Cause mali imefika, naona do too much, so naweza ondoka anytime. Msiko baya, na appreciate help mnipatia, but naweza toka cause sizi sustain za hii sasa. Wakapandisha. Wakasema saa chatu takupinga basi katena tukuongeze 4 pa
what the fuck. Hiyo si bado ni below minimum.
Ni below minimum lakini achievement. Cause sasa wana chiki kani likuwa na make $6 for 10 hours.
Yeah.
Sasa inaweza make 100.
Yeah.
Una get? So ina make sense. Sasa nikitoka 6 nime add for at least $40 a day. So that was a very big difference ukiangalia in terms of
hapo. Yeah.
Sasa nikakubali 10. Ikakuwa sasa nalipopoa. Alafu unajua niliko chini ya maji. So nilipo chini ya maji, mimi napiga job.
Yeah, so ulipi ushuru.
Ulipi ushuru, fanye nini, na hawa sipia wanafurahia manpower. Kuzi hao shida yao ni manpower. Hawana manpower.
Nuna wako wapi ndio usipatane na ice?
Ice hawapigi tu maraundi hiyo design. Ice hawapigi maraundi.
Ice utafutaje mtu?
Ice upatanga watu wenye wamejiingiza kwa noma peke yao. So ngori hapo ni usikue kwa ngori. Usipatikane umepiga mtu. Usipatikane wewe pia umepigwa mahali.
Umepigwa?
Eh.
Au kitandikwa na upapa ilivyo.
Pia unaweza tandikwa na ukitandikwa sasa tunataka kukurekodi kwa saa, tunataka kusaidia statement yako, jina lako ni nani? Social security yako ni unacheki. Sasa wewe ukitandikwa na tayari wewe wewe ni exit kia. Unafaa utandikwe sana. Sasa ukuja hivi.
Yeah.
Unachaki? So unafaa avoid ngori by all means necessary. Yaani wewe ukiona karawa na kama hivi na kuna ngori pale, unavoid wase wote at the same rate, at the same angle. Ukiona noma iko pale, yani noma inakufuata. Toka hata take jifanye unapiga zoezi wewe uishie.
Alafu zuri hapa kutoka mbio ni kawaida.
So wewe na ngori ampatani.
Okay. Na hii time yote una stay na uncle yako bado?
Na stay na uncle yangu.
So at what point did you decide that you can get out of the nest?
Uncle yangu alichange jobs. Ikakuwa lazima move.
aende wapi?
Aende apige shughuli. Alikuwa na anafanya job ya tracking at that time.
Mm.
Aliingia tracking kidogo.
Mm.
So ikakuwa haizi kuwa na hao na bills na nini na nini, so lazima tu narrow down.
Mm.
To survive.
Yeah.
Na cheki. Mm. So tuka narrow down. Mimi nikaenda nikarentisha room.
Mm.
So jo venye mse unaweza kuwa na hao.
Na unarentishaje bila papers?
Sasa unabonga tu na mse ni aje, ni shilingi kwa hii room yako moja ni kulipange tu.
Oh,
tuache story mob.
Mkenya mazi.
Anybody mwenye anataka, haijalishi ni Mkenya ama nini. Mm. Mm. But of course ilikuwa rahisi. Mimi nilipata Mkenya.
Mm.
Cuz Mkenya ana understand situation yako. Yeah. Eli kabro nje.
Mm.
But uzonga alikuwa anaitwa Robert.
Mm.
Robert akasema hakuna ngori.
Mm.
Sasa tunalipa tu Robert monthly. Na yeye alikuwa na one bedroom.
Mm. So kuna nilipa mangapi? So kuna crash kwa couch.
Ah, nilikuwa na air mattress. Mm. Si kuna piga air mattress na lala asubuhi na makunja mattress yangu napeleka.
Mm.
Hapo hivyo kwa bedroom yake na hapo kando ya kitanda yake na ikaa hapo chini.
Mm.
Niko zinzile foldable. Alafu naingia job. Alafu some most of the time tulikuwa job.
Mm.
Na cheki. Mm. So hata hao wewe na hao unapata na 4 hours ama 3 hours mkikaa sana kwa sababu kutoka job 10 unafaa mke by 6 7 utafute vile unafika job mtiki na ukirudi pia lazima utafute vile una manga unapika. So hours nilikuwa nalala naweza sema comfortably ilikuwa ni 4 hours a day and I was on my feet for the rest of the day. So
tukapiga
piga tu hustle hapo. So unapiga hustle, una save. Yaani pale ilikuwa ni save cuz unapiga hesabu za kini kiki ni ramba ni kuwe na tuseme 5000 USD.
Yeah.
This is what I have.
So ukisave una save in cash ama unatuma tu Kenyan bank?
Unaweza tuma back home, unaweza save cash.
Wewe sio uko na save aje? Kwa sina jua guys wakikujia hapa saa hizi tuseme vile tunabonga.
Ni hivyo ndo unaenda.
Na kauko na pesa kwa chini ya kitanda si unaiacha?
Eh, lazima uiache. Hiyo hiyo inabaki wasi umebaki hapo.
Yeah. So so it's safer kutuma hata through M-Pesa.
So
uweke kwa bank account plan Sendwave.
Bank bank account yangu ilikuwa active.
Mm.
At that time bado nilikuwa na SIM card yangu na hiyo mchingo yangu. So nilikuwa natafuta msi anaweza nitumia pesa na mpatia cash anitumia kwa M-Pesa yangu.
Oh.
Na kitu ya kwa M-Pesa yangu mimi pia na convert na itoka tunafanya tu mobile banking.
Yeah,
M-Pesa kwa account yangu ya Kenya.
Mm.
So most of do yangu yenye nilikuwa na save cuz pia sikuwa na tina save do mob cuz bado nilikuwa lazima niishi.
Yeah,
so hiyo kidogo nilikuwa nasukuma.
Mm.
Nilikuwa nasukuma kwa bank account yangu ya Kenya. Hiyo ilikuwa bank yangu ilikuwa UCBS. UCBA bank.
Mm.
Na nilitoka nikilipiwa huko. Hiyo nilikuwa natumia.
Oh.
So yeah, but so unapiga mahesabu zako za kikiumana. This is what you have. This is what you own. Kikikoramba kimekoramba.
Mm. Only get legit aje. Get legit cause see at some point sasa lazima uishi cause najua at some point you'll join military cause when you're disciplined forces.
Yeah.
So
hapo ndo nakwambia nga some things are better left unsaid.
Yeah.
What I get?
Mm.
Kuna vitu zingine unaacha tu zinapita
but uli zit tunaweza bonga jo discipline forces. Uli join military so kuanza ku feel ni kama wewe ni msulizaliwa kuwa kanda search.
Yes.
Like kwa civilian kwako ni ngumu
ni hard sana kwa most of the times you're gonna feel kwa kuna civilians ni hard sana cause mko very specific na mko very straight kwa jobs. Spendagi vitu zenye zinani anipeleka dilidali. Napenda vitu zinafanyika haraka, zinafanyika na time. Kitu ikipangwa lazima fanyike venye iko. So na hivyo ndo venye nilitrainiwa pia na ni kitu ishangia kwa system yangu. So nilikuwa na feel most of the times nikifanya job na raia. Kuna hiyo nini na lag kwa wasi. Wako kama mimi.
Yeah.
So nilikuwa na feel haiwezi. So after nili work out my paperwork na the legal system because nili hire lawyer. After nime work up paperwork yangu fiti ikakuwa the only way sasa ya kusurvive hapa hivi ni kuingia military.
Okay.
Mm.
So uliingia Marines?
So niliingia Army.
Mm.
Nikaingia US Army.
Mm. Kwa tu breakia down hii kitu, kuna kuwaga na Army, Marines, Navy?
Yeah. So kuna Army, nchi kavu sasa, kuna Navy, maji, kuna Air Force.
Yeah.
Alafu kuna Marines, alafu kuna hiyo ya airspace.
Because see to watch movies tunachukua gas walienda Afghanistan ni Marines.
Uh-huh.
I ni make yagi sense because Muasi marine means something to do with water, ama? But marine hapa inamaanisha soja ameenda nchi kavu kama Iraq. So inaendaje?
So tuseme tu marine na army ni kama the same thing lakini different entities kabisa. Una realize marines most of them 100% wote ni kama infantry. Wote wamekuwa trained kufight forefront. Wote. So even though wako na some other jobs on a do. Lakini army wote ni forefront lakini wako more into specializations. Yeah, that's why utapata mseni army but tunasikia mseni ni daktari but ni soldier. Mseni cook na ni soldier.
Okay.
Mseni
okay.
Nini but ni soldier. So yeye amefundishwa ile basic skill ya kujiprotect, akifanya shughuli yake, akisupply kwa hiyo nini yenye inahitajika. Una get? But ni entities mbili tofauti.
Oh.
Yeah.
Haya kusoma rini ame specialize kwa kutandika mwarabu risasi ya rasa.
Yeah, ni wa forefront. Na bado bado army wako na forefront yao. Sasa hiyo ndio. Au nao ame specialize kwa forefront wanaitwa infantry. Infantry unit. So wewe ukiingia army na ungeio infantry inamaanisha wewe ni msao kucheza
mbele.
Wewe msao kucheza mbele.
Oh, okay. Okay. But wewe join after history ya Iraq ishaisha.
Ilikuwa ishaisha. Yeah, even though bado zilikuwa kuna zenye zinaendelea chini ya maji, kuna vitu siwezi sema, but bado kwa sewa ilikuwa, kuna job bado zilikuwa zinafanyika tu bado huko hizo maarea. Even though raia inajua iko, but kuna zile ziko.
Oh, yeah. Na wewe mwenyewe, unge join ka ni time ya kudeploy, ungetaka kudeploy?
Mi kwanza nilikuwa nataka kuingia marine. Mimi nikienda kuingia military, my first office ya kwenda kutafuta job ya military kwa marines. But nilikuwa nimepitisha age yangu by 1 year.
Oh, eh, marines, maximum ni?
Hawa nachukua minimum ni 28.
Mino?
Yeah, imepata kama ndo nime turn 29. So waka niambia, ungekuja hata 6 months ago.
Oh, maximum ni 28?
Eh.
Eh, okay.
Yeah. So anything past 28
army
is a no. Yeah. Army wanachukua hata mpaka 34, 35. Navy wanachukua mpaka 39. So unapata kila branch ya military iko na purpose yake ya kudu. So kuna vitu mingi sana wana consider kulingana na purpose yako. Unajua infantry nataka wase wadogo, wa young, wale wase ukiambiwa buda ni pale ufikiri sana. Ufikiri sana, hautaki hizo.
Okay, yeah. Okay. Na so far states imekuwaje kwako?
So far so good, nashukuru God. So far so easy.
Kuna hii aspect moja ile na boy anaitwa Daddy V tulibonga naye kabonga hiki tu ilikuwa controversial to a certain level. Loko anasema America can be very lonely.
Facts.
Una feel the same?
Yeah. America can be very lonely, bro. Kwanza ukiwa kwa noma. Kuna zile noma zuko kupata bahati mbaya si ati unaenda kutafuta noma. Kuna noma zinakupatanga si hata wewe unajua hizo moments kwa life.
Yeah.
Kama tu mtu unatembea kwa streets na ukagongwa na gari, si ati wewe ulienda kugongwa na gari.
So
unapata hapa hivi city imewekwa design. So many people don't even value life anymore. Unaweza kanyaga hata mguu ya mtu na mtu anakupiga risasi na kumwambia wewe mbona unanikanyaga?
Najua hizo.
Cheki. Na hata hakuna mali atapelekwa. Kwa sababu wanaanza kucheza na sheria design fulani kanika wewe sasa ndio mwenye makosa.
Especially rangi ya ngozi pia.
Rangi ya ngozi pia. So hapa hivi life inaweza kuwa very lonely na inaweza kuwa very tough, and that's why unasikia wasi wengi wana commit suicide, wasi wengi wanarudi home, wasi wengi wana chizi, msi anakuwa homeless kwa sababu hiyo support pia iko. Even though wengi wetu sisi tumekuwa built different, but inafikanga stage life inakuwa very tricky hapa hivi potato. Na kitu fani ni wasi wajuangi, wasi wengi sana wajui hiyo story. Mwanajua ukishenda USA unafaa watume tumedo. Hivyo ndio vinyo wase wengi wanajua. Awafikiri yangi hata mental health ya msee.
Mwajabu ni tagru wakili na happen Kenya ni wasu kushinda.
Wanafikiria hivyo. Imagine it's not. Mina is a sema, hata afadhali uishi Kenya, umekio 50k na uko happy na unafurahia life kuliko kuja hapa kumeku 500,000 na una feel like sijui ni yani una feel like kama wewe si binadamu. Uko more traumatized kuliko hata msemo wa Punjab mara moja Kenya. Yeah.
Okay, okay. Na saizi natiki umerudi usani?
Yeah, so saizi nasukuma usani. Kwa zinujua military ilikuwa menipoteza sana. Kuna vitu sana mingi sikuwa naweza do. So nimerudi saizi na na bring back my music, my spoken word poetry,
yeah.
Na pia na venture into media in terms of vitu kama hizi. Najaribu kuona what is the best case scenario that needs to happen, because I know what I can do, I know my capabilities, and I know there are chances out there, and I believe it's gonna work. Yeah.
Okay. Hey, good Ajol. And nini? History of military, pia. Tukimalizia nayo so ukijoin military hii training ilikuwa nini? Because wewe sa I guess ulikuwa physically fit. You'd gone through all this. Was there something different here that you felt like ile kifia Kenya iko ku prepare?
Yeah, kuna vitu mingi sana different. Ile Kenya tuna focus so much into physical fitness. Yeah, hiyo ndio kitu niliona a very big difference between Kenyan system ya military na yetu. Alafu Kenya tu kuna a lot of ukoloni. Training system yetu ni ya ukoloni sana. Haiko civilized. Huku it's more civilized.
Yeah.
Yeah, so tapata ni, there is more physical training lessons in Kenya. Lakini hapa hivi hapa hivi physical lessons si more. Hapa hivi watakufundisha more about mental, watakufundisha more about field craft. Unacheki hiyo ku handle guns nini different guns, na Kenya utafundishwa bunduki aina mbili ama tatu. Hapa watakufundisha bunduki kaa 10. Hapa watakufundisha ukienda war, ukiwa kwa situation fulani, situation gani unafaa kufanya nini na nini na nini. Na ni kitu watafanya over and over and over mpaka inakuwa muscle memory. Unlike ile system yetu Kenya vinyo niliona hata vinyo tulitrainiwa, ni kitu utafundishwa mara moja na hiyo lesson ikishapita imepita. And of course it is something if you don't put in practice, utasahau. Because war has nothing to do with drills and duties. War has nothing to do with isoma physical fitness. Hapana. That's very less into it. The bigger part of it ni so mental na the tactics and the techniques and the efficiency, kwa sababu pia kuna there is a lot of kuna inatuaje, kuna war crimes zizo happen kwa war, so vitu kama hizo unafundishwa ku avoid. Because now this is the real military, unaona, the real military, si ati ni paramilitary ama nini. Unaget? Na pia naweza sema hivyo because pia zetu za Kenya most of them ni paramilitary, that's why the name para is iko kwa equation. So there is a lot of very many different things na hiyo hizo levels. I wish hizo levels kama zinizafikishwa mtaani inaweza kuwa poa sana.
Alafu nini kama sema work for military ya US, is Kenya free and sovereign because we are free and sovereign, ama tuko free and sovereign juu such countries let us to be free and sovereign? American military kiamua kuattack Kenya leo, tunaweza survive?
Tuwezi baba.
Alafu itakuwa ni wasaliti kama nyinyi, si ndio?
Hatuwezi baba.
Tunatandika
risasi. Hatuwezi baba, hatuwezi. Kenya hatuwezi ongea. Hiyo ni yani nikaa ku compare eagle na grasshopper, haiwezi. Hatuwezi bro. Kweli ni poa, score baya, but USA na Kenya.
So makamp like vile ulijoin ukiwa hapa Dallas eh?
Yeah, nilijoin hapa Dallas.
So training ili happen tu within hapa tu Dallas ama ulipelekwa mbali?
Nilienda Oklahoma for training. Kuna kambi inaitwa Fort Sill, Oklahoma. Nilienda training Fort Sill, Oklahoma.
Oh, okay. Yeah. So huko mnaingia siku ya kwanza, training inaanza the next day.
Azi, huko unaingia siku ya kwanza, mnafanywa orientation kama kitu wiki moja. Ndio training sasa ianze. So ukifanywa orientation bado una your expectations za wewe kwa today, kwa trainee, vitu unafaa kufanya. So si ndio sababu nilikuwa nakushauri ukoloni ni mingi ile pande yetu. Cause kuna vitu mingi unafaa kukua, una transition. So hawataki utransition, ni kama kila kitu ni surprise kwako. Mpaka unajipata umemaliza training lakini bado unajipatanga kila kizi vitu zingine bado ni surprise, no? Pale unaingia unapata orientation, unapatiwa booklet, unapewa expectations zako, unaambiwa una hii kitabu. By the time umemaliza hii training utakuwa unajua hizi vitu zote. Yaani wewe kama wewe ni sharp soldier, unaweza go through hiyo kitabu, ma by the time drill instructors wanakuja daro, uko ahead of the game.
Okay.
Inakuwa rahisi. So wanaifanya vitu different sana huko.
Okay. So basi umesema saizi brigadier generali umerudi kabisa kwa ngoma. So Kenya iko kwa hiyo nini ama unataka saa kutarget tu crowd ya huko?
Ah, Kenya kwa equation mbaya man. Home is still the best. East or west. Home is still the best. Yeah, Kenya iko kwa equation. Kuna album ina come up. Bado tutaangalia logistics na nini.
Yeah.
Na ngoma nimefanya na wasanii wengi tofauti ambazo itakuwa surprise.
Yeah.
Tukirelease album, vitu zina come up bigger.
But pia minikumbusha kuna kitu niko naambiwa hapa that wa Kenya wale wako US do not support each other. That means that even a lot of clubs that clubs, restaurants zile ni Kenya zimefungwa karibu zote. Juu watu wa support yani. Unachukua hiyo story. And this is not just about music, this is about Kenyans supporting other Kenyans in the US. How true is that?
I think that is wrong. Because there are so many factors to be considered into one's kusema team say aku support hapa USA.
Yeah.
Hapa USA life si easy. Lazima ukule, lazima umange. Uko na watoto. Kuko na mtoto mmoja is very expensive here in the United States. Lazima ushughulikie watoto wako because pia kuna sheria.
Yeah.
Unacheki. So unapata msee ako na so many things to do, yenye sasa itabidi a stick to priorities zenye ako nazo. So wewe ukifanya biashara kama hiyo for instance, unafaa think outside the box.
Isikuwe una target Kenyan.
Isikuwe tu una target Kenyan audience peke yake, because ukitarget Kenyan audience peke yake inamaanisha tayari umeshaji limit.
Yeah.
Unaona? Yeah. Nikawa ushaji limit. So mimi naweza sema si story na Kenyans wa support yani. Wewe pia kuwa mtu versatile. Kama unafanya marketing yako, market biashara yako ama shughuli yako in a way that inaweza leta everyone together. See Mexican.
Vile kama mimi nimekuja huku na nakula Chipotle Mexican grill. So wasi wako wakikuja nakula Kenyan grill.
Yes.
Like anyone.
Exactly.
It's good to only Kenyans.
Exactly. Sisi ni Kenyans. Lakini tunaenda kununua food. Chipotle. Chipotle is a Mexican grill. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu wame package shughuli yao design. Yani hata bila watu wao, bado wao watakuwa kwa busy. Unacheki. Na si ati hakuna other Mexican nini. Ziko. Wanajua ziko. Yeah. So wameweka menu yao design. Utapata white people wako hapo ndani, Asians wako hapo ndani, Africans wako hapo ndani, kila mtu wako hapo ndani. So mimi hiyo concept ya ati Africans don't support each other, hapana. Ni vinyo tu shughuli ni mingi, watu ni wengi, vitu za kufanya ni mingi, sheria imeshika left, right and center, na lazima watu waishi, cause lazima nitajipatia priority kwanza kama mimi na familia yangu, ndio nikuje shughuli yako.
Okay.
Lakini saa wewe ukikuja kwangu, unibongeshe poa, nijipange na mapema tufanye nini? Marketing yako. Na uende pia utafuta wasio wengine wenye si kama mimi. Sasa hata nikikosa na wasio wengine wakuje, bado hii shughuli itakuwa fiti.
Okay. I guess tunaimalizia hivyo. So imekuwa ni episode 313. So kama kawaida vile Musa Maga, like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 313, tukisema ekone.
Ekone.